Generation siku pato na DVD PlayStation pamoja kanguruwe na matope topless usiku mchana nan simanishi ma movie Hollywood msalaba ndio Hollywood fair lovely lipstick tight jeans haipunguzi numbers kwa ID just kuendaji kuget ganji paka tomato sauce kwa bandage wana hoop kahos wawe stable steto green card what's up huku mwanaume anaona mwanaume mwenzake msupu bless kula chakula hapa kosi tishu
ade ndani ya club kanisa ni Sunday wasema hypocrite tueni ade nikuulize huko ndani ya manje dada ukizidigo utaitwa mama sasa kaka haya
tueni ade
huko ndani ya manje
itonge ni ike ukamilifu kama rago kwa utelo dondo uchafu hizi addiction kujitenga from beggar to donga rinda u sweat kwa kisigino usishia na ulimwengu urembo bu nikiangalia nyuma kalongi za Chris Cross tofauti iko nilipo approach Christo wanasikiza iPod kuliko most high court talk about idol kipo boyo ananja amand kutafuna kderi bora kushiba
ade ndani ya club kanisa ni Sunday wasema hypocrite tueni ade nikuulize huko ndani ya manje dada ukizidigo utaitwa mama sasa kaka haya
tueni ade
huko ndani ya manje
huko ndani ya manje
wewe
huko ndani ya manje
huko aje
Devo kusherekea, hivyo kuendelea Wa Kristo speaking tongues on my Bible Ayoneshi kwa vitendo Koko koto, iwe roho ya mtoto
Ulimili msifu ndio ilimkashifu Kono ilimtandikia matawi, akingia Jerusalem Ndio ilimtupia mawe, Nehem
Ade, ndani ya club, kanisa ni Sunday Wasema hypocrite tueni ade